You, my love is true.
Sweet like a pineapple.
Oh, darling, yeah.
I took a bite and I fell in love, yeah. Would you call me honey?
Yeah, yeah.
Would you call me baby?
Baby love.
Would you kiss me daddy?
Baby,
you're my addiction. I'll be here for a good time.
Yeah,
a good time. I could stay for a long time.
Yeah, yeah,
a long time. To the left, I go. To the right, I go. Turn around, baby, let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And sounds who's on wonder, baby.
You're so wrong. Give me love, you give me love.
Chene mume wako nani? Unajua nadia kweli mini nani?
Weni nani? Unampigia simu kama nani? Yeah. Hata utoe vya ndani, hata rudi hapa kwangu tu nyumbani. Yeah.
Anapenda vidogo dogo, mwenzako anavimumunya. Mwanamke unapenda zogo, tafuta jambo hilo la kufanya.
Choka na we, wengine ahende, yule hakagui.
Kelele ya chura haizui ngombe kunywa maji. Kwangu habanduki, kwako hatoboki na kwa mana ye.
Anapenda wife material, mwenzako anakudanganya. Mwanamke una kasoro, tafuta jambo hilo la kufanya.
Oh, ni wangu, huyo nasema ni wangu. Mwishowe ya taisha ni wangu.
Uyo nasema ni wangu. Kukali ya ishi ni wangu.
DJ Snide.
Kukutana na wengi sana. Manene wadogo na wembamba. But I'm not happy without her. Not happy without her. Trust me, my girl, we be rocking, rocking, baby girl. All of them are talking, talking, but you the one. Can you be the one?
Said I'll be the one. Said I'll be the only. You're my number one.
My number one.
Never leave you lonely.
And baby girl, you the one. One and only. My number one. I'll never leave you lonely. No, no.
Let me be that girl to love you.
You're the one, one and only, my number one. I'll never leave you lonely.
I wanna be
baby, sit on it, sit on it. Oh baby, ride on it, ride on it. Let me feel in me vein, blaze up me brain. Oh baby, wine for me, wine for me. Come baby, sit on it, sit on it. Oh baby, ride on it, ride on it. Let me feel in me brain, bust up me brain.
King Stars Entertainment DJs taking over the streets.
Unasikiliza DJ Snatch, baby.
Macho yalikuona, moyo kakuchagua, mdomo kasema na kupenda. Ndio umepona, alokutesa moyo kusumbua. Umivu ya mikuenda ni zawadi ilopewa. Macho ni pepese wapi mikipofu koko sioni. Penzi limetaradani na pepewa. Harufu ya marashi rashi ngetachi tachi shingoni. Vai vai bui kanga, viatu vya kuchuchumia kangaru. Kisima tuitanga, weu panifukizi ya pambetu. Ukisungushi ya shanga, inashuka inapanda chini ju. Nishe tafuna karanga, asa chumba ndo kiwanda watoto tu. Yeah, yeah. Number one, you're my number one. Number one,
size yangu yani nalioga soko nawa na filimbi nitapuliza kuita ndege waje raha zimefululiza kwako natokaje hadi bububu umepitiliza tuko kwa bibi paje taratibu naniliza baba tulivuruge baranga chimeneza kwenye nguo kwangwaru. Nikienda ikitanda, shuka za maua uwa ya maru. Kisha tupange na vyanda, mambo ya kujizimu wa na varu. Nifunge upande kanga, papu juma we kwa ruwa kwa kwa ru. Oh baby, oh my
number one,
you're my one.
Washetani ya shambanda kichwani.
Benzila dhota mwapere mende.
Mganga kakoleza udi na ubani. Mtekenye kwenye mbao. Basi neguse taratibu watikisa nyao. Nichecheme kama mle mbao. Wako beki hazikabu siniweke sabu. Na wanapata tabu vijiba vya roo. Benzili menoga. Mbugali na kisambu na rithi karo. Wako mimzoga. Nitana nini pesa gaza kashasha.
Chambua.
Imesholoa baby we kamata. Tani kajavi tena changa na karata.
Mbua.
Wenye chochoka na swa kibaka.
Umesha niroga toka utata. Niroga toka utata.
Umesha niroga
toka utata.
Niroga
toka utata.
We are King Stars Entertainment DJs taking over the streets.
The
kazi nimebaki kikaka. My baby boo, tonde na macho kwa kitu tamua kwa kashata. Miroho juu nafika kunako mikono juu.
Juga minati nakaza na pipendo la kumimina. Na otani kikukaja jina. Shikama nati topanda tati shopping twende madina. Kwa ziza nyoka tutoe jina. Gitandani nipeswa gaza kashasha.
Tambua,
weko moa nizidi kudata. Karata mavike sisi pike basata.
Zingua,
kwenye choto kana swa kibaka.
Asema galume ni roga, toka utani. Niroga, toka utani. Asema galume ni roga, toka utani. Niroga, toka utani.
Tekenye, kwenye mavu. Masine kuse taratibu wati kisanya. Ichecheme, kama mlemavu. Mwako beki hazitabu siniweke saa.
Juga minati nakaza nati pendo la kumimina. Na otani kikutaja jina. Shama nati topanda chati shopping twende madina. Gozi za nyoka tutoe china.
Umesha niroga, toka utata. Niroga, toka utata.
Umesha niroga,
toka utata.
Niroga,
toka utata. Asima
kalume niroga, toka utata.
Chinga. Sijui atafanyeje, sijui atafanye nini mi. Mana atasiamini. No, nalikula kiapo kungoje, ila bado haingia kilini. Mana shakula ya mini yawe kwa mashoga zolichwata mafumbo. Ngoja ngoja inanumiza tumbo. Masiki numesha fata mkumbo. Yanumesepa. Umeziacha spejeza na rundo. Na unaponda yangu fupinyundo. Etuna ngonga tajiri wa vundo. Ndo chazo menkwepa. Na ima imani tajijengea. Nisiku waze kwa ubaya. Kwa ubaya. Mana before nilitimia. Leo wefano bandama umepanduka. Ladangu inyota imefifia. Wamekuteka weha ya weha. Simanzi menyele mea shiringi mepinduka. Kama usiporudi
itachelewa. Kupona nitachelewa.
Nitachelewa mama.
Nitachelewa. Kupona nitachelewa.
Kupona marathi ya moyo.
Nitachelewa.
Yeah.
Kupona nitachelewa.
Kasi wewe nitena. Ona.
Kupona nitachelewa.
Nitachelewa mama. Kujisaulisha ila moyo unagoma, unagoma. Asa kikumbuka zako methali na nahau. Japo nanyonesha dharau. Moyo hauta kikoma, kukoma. Mwingine staki penda na usizani kata kusahau. Omana, vita penzi lako ntapigana. Nikiamini utarudi we changama. Mana siko saujue, kuki kwa ngurue. Kwa binadamu mchugana. Siku zote ndo naopatana. Ama unapenda minavyo lalama. Sijui nilipokosa ujue, ama lengo unyue. Minajua we langu fungu. Na ima imani itajijengea. Nisiku waze kwa ubaya, kwa ubaya. Mana before nilitimia. Leo wefano pandama umepanduka. Ladangu inyota imefifia. Wamekuteka weha ya weha. Simanzi menyele mea shiringi mepinduka. Kama usiporudi
itachelewa.
Kupona
nitachelewa.
Nitachelewa mami.
Nitachelewa.
Kupona
nitachelewa.
Kupona marathi ya moyo.
Nitachelewa.
Kwa siwele
nitina.
Ona.
Kupona
nitachelewa. Testa mili kato. I was thinking about you leo. Just to let them know how I think it's a hotel. How I think it's a hotel. How I think it's a hotel. No, no. It must be your smile. Dolina nifanya. Dolina nifanya. La vez se camo yo. Chapori wapoteze. Nikupe sukari jinumile. kachumba kachori jinogeze. Eh, baba, baba inogeze.
Nobody loves me like you, like you do. Love you like I do, like you do. Love me like you do. Oh yeah, oh yeah.
Cause nobody girl love me like you do.
Oh no,
love you like I do.
Oh no,
love
no,
me
no,
like
yeah.
You do, baby. Nobody be love you like I do. Anything I do for you. Yeah, you got me acting like a fool. Set me on fire and you make me feel cool. I just say, yeah. Nataka kuwa na wewe. And I can't get enough of you. So come and stay with me, baby, baby. Physically, mentally, I got to your way. Spiritually, critically, what make we day? Me, I get you sugar from my top of my cake. This is original and I swear no be fake or
my man. Baby.
My baby.
Oh, baby.
Oh, baby, yeah.
My baby.
My baby, yeah.
Yeah, 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 yeah.
Nobody loves me like you, like you.
Cause nobody girl love me like you. Love you like I do. Love me like you. Love me like you.
I'ma feel my feelings.
DJ Snatch.
Never let you go. Umenichemsha ubongo baby nimekubali. Just like a sweet melody, you're magical but you don't know. Umenichemsha ubongo baby nimekubali. Baby nimekubali, yeah. Daga kubye simanyi. The way you shake your body. Show me your busy body. Nobody know who body. I wanna choo-choo you. Me gonna choo-choo-choo-choo-choo. Choo-choo-choo. I wanna choo-choo-choo-choo you. I choo-choo you. Me gonna choo-choo-choo-choo-choo. Choo-choo-choo. The way you roll your body like a dice.
Somebody's love.
you're my energy. And for you, I will sing these melodies. Yeah, yeah, you're my remedy. Yeah. Call on me if you need some love.
Yeah, yeah. If you want my love. If you were mine, no, 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 sit the mind, no. Sit the mind, no, 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 if you were mine, yeah. If you were mine, no, yeah. No, sit the mind, no.
Unaponigusa shingo mindo basi, hiyo mikogo showbiz unaongea. Tukutane kati kwenye party, mini wataveta so ambea. Kama upepo pepea, nakupana moyo mama tambana. Mini shaku zoea, staki mtu wakikungole. Call me Sherry, I like you baby, my sweetie baby. Sony mi nawe tukiacha, manono na nyote tuinanga. Nipende mi wako ndo pacha, kwenye penzi lako mini shaza. Call me baby, call me Sherry, I like you baby, my sweetie baby.
Umesha penda moyo wako sipandu kikamwe. Sitaki penzi la uchoyo, haki kifo mimi na we. Wako nimekwa masipigi break, jotu cheze kwa piti ya Alexi. It's a wedding day, tupate keki, yeah. Umimo ni wawapenda nao, washa radio muangalie, kisha mwimbie. If you got somebody, yeah, tell them you love them. If you love somebody, yeah, tell them you need them. Call me baby, call me Sherry, I like you baby, my sweetie baby. Call me baby, call me Sherry, I like you baby.
Chocolate kalamaji, hata sielewi, kanipata pata, kwani kanipata aji. Ameni wezo wezo, nimi nata nata, kwa jinsi na kupenda na nashindo kukukata. Ndo ujinga uo, umeni wezo wezo, umeni pali wata, ndo nini ilo. Kini paka benzi basi vya zimbatata, ndo chipsi izo. Na vinyama nyama, pili pili wash, ndo tamu ivo. Baby, wala do me, do me, do me, do me, do me, do me. Nanda kibiriti ni washa moto, baba leta ukuni. Do me, do me, do me, do me, do me, do me. Nanda kibiriti ni washa moto, baba leta ukuni.
Nafikiri uliumbwa kwa ajili yangu mahususi. Na kila nikikutazama nafani fikiri ya rusi. Nafikiri kuhusu shela, nafikiri kuhusu suti. Sifikiri kutumia kinga ta waseme una virusi. Viuno vingi kama Christian Bella, Peace ya Mtela, African Princess Nandela. Tawalika na mpunga waje kula mchele. So natoa siri za nyuma trapa city za mbele.
Mapiga moyo mama yanakwenda mbio, nisamehe kama napokwenda sio. Mapiga moyo mama yanakwenda mbio, nisamehe kama napokwenda sio.
Zile kata kata ukapinda mgongo, ulipo sema tango kawachanganya wabongo. Vile skupa kim Kenya wala skupa kim Kongo. Labda ushe matofali mana shazwe ya madongo.
Dumi dumi dumi, dumi dumi dumi. Nanda kibiriti ni washa moto, baba leka ukuni.
Dika hasa hule na dika, dika, dika Kenya nguru. Dika, dika ziri ziri wana dika, dika, dika. Ngozi yake livyo laini, pozi lake nalo thamini. Uwa kajitobo wa kipini, mshua huyu mtoto wa mujini. Nikazuri kasupa kinege, jicho lake lanipaga dege. Alafu kana misuka ya genge, natamani kanipeni mege. Naka navyo dondoka, kamejaza besi Twitter, besi Twitter. Naka nashogoka, nikikauna kakipita, aki sister. Akicheka na mwanya, sijui ni kusudia nafanya. Nyuma na voita wanya, nikipiga miluzi anankaya. Ila anadeka, eh, aha. Nikimwita anadeka, eh, aha. Akipita anadeka, eh,
kusha Marusha itibuwa Hebusa sambuwa Mama pekechua Kama kuku manyoya nta kufuchua Sijali geti kali Mbwa kali Kama noma iwe noma
Noma
Jehusi melani Chokoleti Nikorada ya kenoma
Noma Noma
hey! Ikazuri kasupa kinege Jicho lake lanipa galege Alafu kana misuka ya genge Natamani kanipeni mege Akicheka na mwanya Sijui ni kusudia nafanya Nyuma napo itawanya Nikipiga miluzi ananikanya Akicheka na mwanya Sijui ni kusudia nafanya Nyuma napo itawanya Nikipiga miluzi ananikanya
Ila anadeka
Nikiwita anadeka Akipita anadeka
Snudge 254
Yani kwa sau Kasema deka Deka Na mimi najiachia Kanipa shuruti La kumteka Teka Silaha kanigawea Mbezi kimara Unipeleka peleka Paka mwisho wa shugi Kiungo imara Unipenyeka penyeka kwa ya nguvu mashuti Mashuti Kaniweka darasani kunifundisha vizuri Mengi haya julikani ataka kuya kariri Kanichore ya ramani kopale nye nyingi siri Yekunu nje na nani rangi yake zingi furi Kwa viringe na muziki linoge Abadan, abadan Vineno vya kisirani Kafumwa na mwafulani Weupe maraki jani Ina wawusu nini Vipimo visoni zani Kutwa kwenu midomoni Tumewaka avichwani Tumeze kwini Degi
Kichokozi mnabisho wanapozi Wanakata sana pake Wamedada Mindo fundi waizi kozi Ukisle kinapita na ye Tena kimbogi mbogi Ukisle kinapita na ye
Neka mnanie nekuja paka na bia Suki kinirikia chalia kuna kuibia Kwake nitaingia Jumbu mekufikia Vakoza road trip ni baby kanyagagia Mini kosha ila kwa konta piga show Kwa unapenda michezo minapenda bricky show Castingo za kutani minta kupadi kwa tro Minta kupadi kwa tro Kinyonga pa kwa ko
We are Kingstars Entertainment DJs Taking over the streets
Wananita kumisha waro Napita kichokozi mnabisho wanapozi Wanakata sana bagi Wamedada Mindo fundi waizi kosi Ukisle kinapita na ye Tena kimbogi mbogi Ukisle kinapita na ye Minapiga shonda ni moti Ndombolo bila toti Kwenye shere unikosi Tushalewa mkomboti Minapiga shonda ni moti
Ndombolo bila toti kwenye sherehe unikosi tushalewa mkomboti
Sup guys, this is Menzi chilling out with DJ Snodge.
Kama nani anakuja paka na bia sikuki niliingia chali yako na kuibia kwake nitaingia jumbe umekufikia vako za road trip ni baby kanyaga gia mimi niko shaila kwako nitapiga show kwa unapenda michezo mimi napenda brick show castingo za kutani mimi nitakupadi kwa troma nitakupadi kwa troo kinyonga pa kwako hey mimi nitakutiz na kumwagia makiss kan mangori tazi fix tunapenda ukiwa na peace hey nitaka unihis kwa na mimi uko na kiss unaona mimi ni cheese wakingora nitawa dis hey hapo unakwama kwanza nitashika dumba apole pole ndivyo tunajenga nyumba nikuangana tu kwa uli na uvumba wengine wakichezana sisi tunacheza ngarumba
ninapiga shonda ni moti ndombolo bila toti kwenye sherehe unikosi tushalewa mkomboti ninapiga shonda ni moti ndombolo bila toti kwenye sherehe unikosi tushalewa mkomboti
Jay Snodge.
Yes, she.
Oi, boy, boy.
Konde boy.
Irusu, chuku chuku ni soso mole. Mina ninginia, kumana tini popowe.
On the beat.
Kiruchu, nipete na babani uwe. Mina kuzimia, sizinguwe unisumbuwe. Tuna boxi Usiku nipe shoti Ama ishike magoti Nileushe mkomboti oh, Mimu zako imesha nkolea My baby boy oh, Ukenda zako minta nyongonye oh, Mimu zako imesha nkolea My baby boy oh, Ukienda zako minta nyongonye
Acheli zangu Unapenda vya giza giza Kama ujanizowe
Achagi walizabe
Mangara haya kuingiza Ujue inapotoke
Acheli zangu
Unapenda vya giza giza Kama ujanizowe
Achagi walizabe
Mama unafanya tembo Kutuwa nadindisha mkonga Wando kiboko ya warembo Wale wanaojibitisha bitonga Penye dhiki na shuruba Piki akuna ulini kumbata Piki piki upande uba Popote lipo kanifuata Inibado wananita mzugaji Sikizi hata ya kumaitaji Sina biashara mtaji Ulisema mola ndo mpaji Panda nipande tumwage mbolea baby oh oh ah ukitaka tena tutaendelea oh oh oh, oh. Shamba mwaga maji ni mwage mbolea my baby oh oh ah ukitaka tena tutaendelea
Acheli zambe
Baby unapenda vya giza giza Kama ujanizowe
Achagi wali zambe
Manara haya kuingiza Ujue inapotoke
Acheli zambe
Unapenda vya giza giza Kama ujanizowe
Achagi wali zambe
Why nilikuuliza Bora ninge jitengea Oh nana
Oi boi boi Oi boi boi Yeah 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 Oi boi boi
Oh nana
Acha niseme, niseme Dozi meningia Baby, jeteme, jeteme Hapo hapo shikilia Mwaego ndo penye, ndo penye Oja subiria Baby, niheme, niheme Derevo moyo wangu
usinipeleke puta puta
puta.
Taratibu mwezangu penzi njia yenye matuta
tuta.
Amepinga nimepinga penzi ya mwezi futa
futa.
Nakula kwa raha zangu nyama mpaka fupa
fupa.
Kisura cha upore kama mama yangu
ta, la, la.
Unifunde kwa mkole uwe somo yangu
ta, la, la.
Ubatuli soso mole chuzi kwa matandu
ta, la, la.
Nile bungo kwa kidole mambo chambu chambu.
Baby you make me
I,
you make me fall in love
I,
and I go tell my mama
I,
you make me fall in love
I,
zimeningia baby jeteme jeteme hapo hapo shikilia mwaego ndo penye moja subiria baby niheme niheme dereva wa moyo wangu usinipeleke puta puta
puta.
Taratibu mwezangu penzi njia yenye matuta
tuta.
Amepinga nimepinga penzi ya mwezi futa
futa.
Nakula kwa raha zangu nyama mpaka fupa
fupa.
Kisura cha upore kama mama yangu
ta, la, la.
Unifunde kwa mkole uwe somo yangu
ta, la, la.
Ubatuli soso mole chuzi kwa matandu
ta, la, la.
Nile bungo kwa kidole mambo chambu chambu.
Baby you make me
I,
you make me fall in love
I,
and I go tell my mama
I,
you make me fall in love
I,
This is DJ Snudge, a.k.a. The Spin Master. Contact 0713-761-844.
Pole dia ex, wazako nipo salama, salama. Mambo ya mastresi, nisha sahau hizo zama, hizo zama. Aku sizeki, nadekezo tazani mwana, mwana. Tena mchoyo akiombeki, pendo sola kugawana, gawana. Penzi sila kudoko wa doko,
doko.
Nakula kwa kunyofo wa nyofo,
nyofo.
Kama embe nalipopo wa popo,
popo.
Uku tunajifoto wa foto,
foto.
Kisura cha upore kama mama yangu
ta, la, la, la.
Unifunde kwa mkole uwe somo yangu
ta, la, la.
Soso mole chuzi kwa matandu
ta, la, la.
Nile bungo kwa kidole mambo chambu chambu.
Baby you make me
I,
you make me fall in love
I,
and I go tell my mama
I,
you make me fall in love
I.
Come mix slicer.
We are Kingstar's Entertainment DJs, taking over the streets. DJ Snudge 254.
Yali yombo ya mo ujazo wapenzi kwa beru.
Mweza po migulo chekele wanani na ugulia kwa nje kwerele. Sema upendacho utakula chekele kinyama kurumagia ankuchumia tembele.
Wakoro waitu, you da give me banana,
Your love is stamina. Na cheza kwaito, mkono waito.
My baby, tuacheze shana. Yeah. Tunashika na shikana. Tunacheze shana. Che, che, che. Rumba, che. Zina toka che, che. Tukigusana, gusana.
Che, che, che. Unapendaka chocolate. Ma vanilla nila. Tam tam sweetie, nikichenga karocha mila. Benzi kule sauti watupai. Kubali pambe moto kama mafuta kwa karai. Okay. Na uliva katoto ito to. Leo mpaka koko iko ko. Keto ni kulamba mwiko ko. Saka fadi kwa taniko ko. Kori koko mama tanyewa.
Nikumeshe.
Ya leo kiboko.
Nikumeshe.
Imeziti usamu.
Nikumeshe. She, she.
Asa kukwacha we
Taweza
Nende kwa mwengine
Taweza
Teuri sina
Chisi tuacheze shana
hey. Tunashika na shikana Tunacheze shana
Che che che
Rumba
Che
Sina toka che che Kukilo sana gusana
Come stose Call me Kiba, they call me King Kiba. Okay. Baba Kian, Toto la Mama Kiba. Jami na Shiba, Nash kwa kuiga, and I'm alright. Mishamba mwiko kwa mtoto wa kariyako. Chezi na dada zangu na cheza na dadako. Mix up kongoto, wonga uza siso, mindyo bisho. Iga na kustopu mwone, ochuru ziki ata tone. Mina fanya wimbo, wana fanya skendo, wone kane. Marekani shatimba, ulaya yote shatimba Teno na tukana, unakujo na jigamba Unajo na mchanja, unatamba sana Midioka Yeah Midioka Speedy midioka Midioka, yeah Oh, midioka, midioka Midioka, yeah Midioka Midioka, oh Midioka, yeah Yeah, yeah, yeah. Brumpaka chini, bigo. Unataka kinga mafundo. Mindo papa, kindo, kindo. Yeah. Tena mnajisho, uyu komando. Stage mafundo, wachafu waro. Ongeza zero, washungu no. Washungu no. No, no, no. Yeah. My people. No, no.
DJ Snudge.
Bonoka nataka kufa Bonoka sijielewi Bonoka nataka kufa Bonoka sijielewi
Chikisa 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 chikisa
Sijielewi Nipe kubwa nipe na ndogogo Changa muka usiwe gogogo Ziki panda na kuwa mbogogo Sika wi kuzuwa zogogo Aminata Inavyonata Inanikata Usini mwage mwage wana gange Bonoka nataka kufa Bonoka sijielewi Bonoka nataka kufa Bonoka sijielewi
Chikisa 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 chikisa
Leo tumejipata Tupo kila kopo kila bata
Chikisa
Waita leta nyengine Bebe zimewaka zinataka
Chikisa
Hatulali
Mapopo
Niminyesho tu
Mapopo
Hatulali
Mapopo
Nimineso tu
Mapopo
Bonoka nataka kufa Bonoka sijielewi Bonoka nataka kufa Bonoka sijielewi
Chikisa
chikisa
Chikisa chikisa
bando ingia insta ama snapchat utaona wamejiweka vimoji vifilter visura vyao vimenona wanavodisha bedua na sound makeup wezi pita bila kudabo tap bima uwa wanavyoji snap wanatukombesha status whatsapp we must have better sex hairini woya sex hamisa mo better sex lulu diva sex mama cookie sex yoketi mwekelo sex Elizabeth Michael sex Jackie Wapa sex sex sexy mama sex sex sexy mama sex sex sexy mama sex sex sexy mama sex
kuna wanaovaa mawiki na wanonyoa vidukuduku kina mbalulu na gigi kuindalini na zuchu zuchu
iyo miendo kitembea kama wanakanyaga tope viuno vimewalegea kama wanapiga yope Tana Shadona sex Vera Sidika sex Sanchi Waldi sex Kajala Masanja sex Zari Debosi sex Juma Lokone
Kwani mekosea watu wajumbe?
Okay, let's go.
Sex, 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 mama, sex, 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 mama, sex, 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 mama, sex, 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 sex,
sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, Dereva siolena Inashika antena Oh yeah Ishe nasa ulimbo ulimbo Siba nukingo Mina yango madro Oh yeah Nakesha lindo lindo Macho kwenyesha Kuchaka chumwano Oh yeah Kali nogea Munga 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 Koleza na kuni moto chochea Munga 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 Kipiga kiki inatembe Munga 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 Saki china china zaki korea Munga 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 Kipiga kiki Napunga kipopo kopa kubana Na umeni lewa kama banana Kikigusa kitofe mambo manana Uliko kita wemba yewe umeshona Mikufa baiko baikoko Kibao kata kanga moko Chikigiri kiki moko Machora Nisho na salimbo Limbo, siba nukingo Mina yengo madro Oh yeah Nakesha lindo, lindo Macho kwenyesha Kuchaka chuwano Oh yeah Kani noge Kuleza na kuni moto choche Kipiga kiki inatembe
DJ Snudge 254
Get hopped in my Maserati I said hopped in my Maserati Hopped in my Maserati Girl, I wanna see you throw down Say me, I love the way you been body Hopped in my Maserati Baby, hopped in my Maserati And I just wanna see you ride Somebody, somebody need somebody My body, my body
Would somebody tell Shawty go to call me, show mommy I'm Mr. Keep it on a 100 Girl, I'm ready if you're ready Last get it to Yankee for this pandemic Girl, I get it all on me, I wanna spend it I fit to be your garment, me, I wanna wear it for real You know I got it, take the car keys For the Maserati, you get nothing For the Lamborghini, you won't give For the Bentley, you go bend it Oh baby, choose what you wanna cruise in I buy you shoes, probably Jimmy Choo, yeah And I like the way I get it out So baby, up in my Maserati
Baby, up in my Maserati
up in my,
I say up in my Maserati
up in my
Maserati Girl, I wanna see you go down yeah. Say me, I love the way you get body Up in my Maserati Baby, up in my Maserati And I just wanna see you ride
Somebody, somebody need somebody My body, my body I'm more check out All of you need, all of you Somebody, somebody need somebody My body, my body I'm more check out All of you
butterfly. Say now you dey mesmerize me. I'm out to show to see your eyes. So, anywhere you go, I go follow. When I up the music, make it go low. And I go give you steady on the slow. Baby, don't tell me a ginger. Shawty, I know you like to party. I'ma touch your body. Show my body, shake. Yeah, yeah, baby, come on, God. Innocent of party, yeah. I'm gonna make you happy. Make you happy. Up in my Maserati. Make you love in my Maserati. I see up in my Maserati. Up in my Maserati. Girl, I wanna see you go down. Yeah. Tell me I love the way you bend body. Up in my Maserati. Make you love in my Maserati. And I just wanna see you right.
Timmy J.
And Charles. Trended reverse. Trended reverse. Trended reverse. Can you allow me? Bounce for me, mommy. Pose. Tuna reverse. Tuna reverse. Tuna reverse. One man and I told him more. Mkenge flani toka oyole. Mtu ma vibes ya ni mavidonge. Akisikia beat must as it toke. Ana reverse. Ana reverse. Ana reverse. Ana reverse. The other man anaitwa Kevo. Big man bazooka dinyo. Yendi yo kocha ma player kando. Cheze ya mangoko jo kama Ronaldo. Ana reverse, Ana reverse, Ana reverse, Ana reverse. So one day hawa wawili wakamit. Pale tao, tomboya street. Jam session manze kukolit. Everything good, yani everything tick. Wana reverse, Wana reverse, Wana reverse, Wana reverse. Uda manzi, una vitoka. Manze, una komposa. Onyesha mbogi how to reverse. Tuna reverse. Tuna reverse. Tuna reverse. Tuna reverse. Mombasa, wakaenda na reverse. Kisumu, wakaenda na reverse. Sasa Kenya kila mtu ana dance. Tukivona demode wali meet by chance. Twende reverse. Twende reverse.
We are Kingstar's Entertainment DJs, taking over the streets. DJ Snudge 254.